mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya Kadin kuri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije mwese kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu. Mukanya ni ikiganiro muri isanga twageneye ku munsi wa kabiri iterambere n'imibereho ya rubanda muri rusange. Radio ijwi rya Amerika muyikurikira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi ya shortwave, kuvuga kuri ku mirongo migufi nyine. Mukanya ndaza kuyibabwira mu rubuga rwacu rwa internet ni www.radioyacu.com. Ijambo rero kuri Facebook ni VOA Radio Yacu. Mbibutsa kandi ko mushobora no kutugeraho mukoresha adresse yacu, hariyo radio yacu @gmail.com. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mwemurire kwa ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze mwese nshuti mu kiganiro muri isanga. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Ku rubuga rwa Facebook ijambo ni VOA Radio Yacu. Abadashobora rero kudukurikira kuri FM mu Burundi, tubibutse ko mudukurikira ku mirongo migufi yariyo shortwaves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2, mudukurikira kuri metero 25 na metero 31 no kuri metero 41 guhera saa 2 saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mudukurikira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Ku mugoroba ho mudukurikira kuri metero 19 no kuri metero 25. Nkuko navuze mu kanya rero, ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi turarebera hamwe ibyerekeye iterambere iwanyu n'imibereho ya rubanda muri rusange. Turabaha ijambo mutubwire uko iterambere rihagaze aho mutuye. Nta mutumirwa wihariye tugira uyu munsi, turagira ngo tubashe kubaha umwanya muri benshi tugere mu bice byinshi bitandukanye bishoboka by'u Rwanda n'iby'u Burundi. Ijambo rero ni ryanyu, musangire ibitekerezo n'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Mutugeraho mukoresheje rero ijambo VOA Radio Yacu, aho ni kuri Facebook, telefone yacu ya WhatsApp nyibibutse ni ukubanza akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Muri sanga mwese. Reka rero mu gutangira mbe mbahaye aka karirimbo munogerwe na radio yanyu ijwi rya Amerika.
Ya kwanza tu
cyo imana yifatanije by peace and love twizere ko yako karirimbo kabanyuze mukomeza kandi mutwihanganire turabona ikibazo kwa dufite kuri Facebook kiza kwiyongeraho ni cy'ama telefone ama telefone harimo gucamo neza ariko turi kumwe duhere kuri Innocent ku murongo wa telefone nkuko nabivugaga dutangira turareba ibyerekeranye n'iterambere iwanyu n'imibereho ya rubanda muri rusange tubaha ijambo twifuje kubaha ijambo aho muri hose mu Rwanda no mu Burundi telefone rero twizere ko ziza kudukundira hanyuma icyifuzo cyacu kikabasha kugerwaho Innocent uranyumva urahagana hehe
Ikigali.
Mwiriwe mute Ikigali. Izuba riroroshye?
Ikigali ni mukwe gusizuba niko janyene hari kino niba nashose.
Mhm. Eh. Hanyuma mu busanzwe rero Ikigali uherereye hagana hehe turimo kuvuga kubyerekeranye n'iterambere iwanyu icyo wishimira gishobora kuba cyaragezweho nko muri imyaka ibiri ishize uyusubije amaso inyuma urasanga ari iki hanyuma uze kutubwira n'icyo ubona ko kiramutse kihageze byarushaho gufasha mu buzima bwa buri munsi
nsanzwe ndavuga cyane cyane ku Burundi kuko niyo mvuka Burundi muri ibyo narukamo kubera ndabonye hari bimwe na bimwe byagiye bigerwaho cyane ubwoba twari dufite kubera bw'umutekano kari kano kiyongereyeho ubusi nka kera naho mvuka iburundi kera hari hasi n'ahagaramiye cyane ariko nubwo ntaravamo ariko twashima naragiye mama na umwaka afite n'igice ariho mba ariko narabonye ko hari cyane ndetse kuva muri
2005 wanyarukiye rero ndibwira ko ushobora kuba warahungiye mu Rwanda ariko wanyarukiye mu Burundi ibururi aho waturukaga ubusanga ibintu bigenda bigaruka mu buryo
ibintu bigenda bigaruka mu buryo cyane cyane ikintu mbona kasana aho giterwa abarundi natwe twese ari kintu bitari mu nyakore ariko uwacu burundi hoho kumva imbonerakure ho n'ikindi kintu hanyuma rero ubonye imbonerakure hari ahantu kweli ubona mu ntara zimwe na zimwe ikazi ikora ibintu bisa naho bidashimishije hari n'izindi ntara niko uhura yitwa imbonerakure ariko basanga imikorere yabo ntihuye n'iy'abandi. Iyo n'imbonerakure nasanze si bose bakora ibibi. Hari abitwa imbonerakure bakagaragaza n'ibikorwa byabo bibi, hari n'abitwa imbonerakure ariko bakubaha ikiremwamuntu. Ngira ngo bitewe n'agaciro avukamo cyangwa bitewe n'ubaha amabwiriza ngira ngo niko nubyumva.
Hanyuma urebye noneho tuvuge nko mu byerekeranye n'iterambere, aho i Bururi icyo wumva ushima uretse wavugaga ikibazo cy'umutekano, ariko turebye nko mu rwego rw'iterambere icyo ubona cyahageze kigaba gifasha abaturage, cyangwa se icyo ubona cyahagera kikarushaho kubafasha ni iki?
Ikintu bita iterambere cyo mu ntara ya Kibururi gisa naho gicane ntacyo nigeze mbona cyahindutse mu aya ntacyo nigeze mbona cyahindutse kuko nagiye nsa mu zindi ntara nyinshi mbona mbona amabarabara yarubatswe, ibindi byarasizema nko mu ntara zimwe nta zimwe ugasanga amakomine yagize intara yarahinduwe, ariko ubundi ntaho nanze nabonye nta barabara bishasha nta.
None se Inosa, mufite iki noneho? Uravuga ibarabara ni ngombwa, rirakenewe mu byerekeranye n'iterambere. Ikindi icyo mufite mwebwe ni iki? Amashuri, amavuriro, ni iki wavuga mushobora kuba mwihariye i Bururi?
Twebwe i Bururi ikintu ikintu cyihariye ikintu kandi cyose ni amashuri. Ndi na ikihari na amavuriro nayo ahenshi yagiye yegerezwa abaturage, ibyo nabyo birahari, ariko nta terambere kandi nigeze mbona ryakorewe i Bururi. Nibyo nakuze nabona.
None wisabiye nk'abayobozi baba badukurikiye muri uyu mwanya, wabisabira iki kugira ngo abatuye aho i Bururi babashe babagera kuri byinshi ku byo abandi bagezeho mu zindi ntara izo bavugaga bageze mu gasanga bitandukanye n'iwanyu i Bururi?
Cyangwa ni kana iyo cyangwa hahira nk'abantu bagahiye intara ya Bururi mu heko bavuye kuvuganira ikintu yitwara abantu n'ibarabara ryitwa rya Bujumbura Rumonge, urabona rirahurira Rumonge Bujumbura rikongera rigahuza Burundi Rumonge. Ikindi ni ibarabara rihuza Gitega Bururi numvise biri muri byinshi bigomba gukorwa. Nibarabara nakuze nona cyubwo numva rivugwa kuzubakwa, nibarabara rihuza Makamba Bururi.
Wakuze wumva barivuga ariko kugeza ubu ntirirakorwa?
Ntirirakorwa. Ikindi ni komini yacu agomba gutera imbere igakubaka ibyo biriho. Ikindi nacyo numvise kinoganurwa ni ukugana inogeye sakafu i Bururi.
Ibiki?
Iyaba bino batangiramo ibyangombwa byo kuza mu mahanga, nari narumvise ko bashaka kubyubaka i Bururi, ariko n'ubu narinze mvayo biriko birakorwa ariko nta kirasukwaho nacyo. Nibaza impamvu ikitarakivaho niko ahoni nyine ko kumva yuko intara yasigaye inyuma y'izindi ntara, kuko niruka n'igihe ajya amashuri shingiro agenda ashingwa, ishuri ryari rigenda gushingwa i Bururi ahantu bita Ikiremba, naryo twarajyambuwe rijya gushinga i Makamba, kandi ryari ryaragenewe kuzashinga i Bururi. Rero niyo pafu nikiriyaho n'ibyo biro bya pafu byo hajya hazaba bishyira mu yindi ntara.
Nta wabihamya gutyo ubwo n'ibyo biro cyangwa se n'ayo mashuri ashobora kuba hari impamvu zatumye ajya aho ngaho, ariko twizere ko namwe bazabagezaho.
Nibyo turabyifuza cyane.
Inosa rwose ndagushimiye cyane kuba uri umwe mu banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Urakoze cyane kandi ugire ibihe byiza.
Umuryango
wawe uri i Bururi cyangwa hari n'abandi wifuza gusuhuza?
n'ururi n'abavandi n'abandi bose baba n'abanyi kandi bose mahama
twizere ko babyumviye
yagane bihangane
rero urakoze twakire na severe severe telefone yego ivuyeho ariko ubwo mukanya turongera tumuhamagare hanyuma kireya atubwire nawe aho aherereye uko ibijyanye n'iterambere byifashe. Noneho reka ndebe no ku rubuga rwa Facebook, bamwe mu bamaze kutwandikira kuri Facebook nyine twari twabasabye gusubiza amaso inyuma nk'uko nabivuze ntangira, mukareba mu myaka ibiri ishize, mukareba icyo mwishimira cyagezweho mu iterambere aho mutuye, hanyuma mukanatubwira icyo mwumva ko kiramutse kihageze iterambere ryarushaho kwihuta kandi bikoroshya ubuzima bwa buri munsi. Bamwe rero mwatangiye kutwandikira, abandi namwe turabategereje. Dusubireho tubabwira ko Facebook yacu ijambo ari radio yacu. Reka maze nakire uri ku murongo wa telefone, nawe telefone ye idacika ni Ngoboka. Ngoboka uranyumva?
Ndabumva gatanu kuri gatanu.
Ni Ngoboka, komera, urahagana hehe?
Ndi Ngoboka Jean Claude, mperereye mu gihugu cy'u Rwanda, ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda, aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashana mu kagari ka Kera mu mudugudu wa Rehema ya mbere.
Ye, komera. Ubwo se mwiriwe mute aho ngaho? Guma ahantu hamwe Ngoboka, guma ahantu hamwe kuko urasa nkaho urimo kugenda noneho telefone ikajya igacika. Ariko twebwe ntabwo tukumva neza, irimo kugenda icika. Guma hamwe.
Ni ukuvuga ngo ubu ngubu igihingwa cyeze hano mu burasirazuba mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashana ni ibitoki. Ibitoki bireze rwose ku buryo bwiza, ku buryo n'imodoka ubu ngubu ziri gupakira zishyira Abanyakigali n'Abanyaruhengeri kugira ngo babashe gusangira kuri ibyo bitoki twejeje. Kandi ikindi ni ukuvuga ngo hano mu burasirazuba bw'u Rwanda ni ahantu dusanzwe n'ubundi tuzi ko hera imyaka cyane. Ikibazo cyiza rwose gikunda kuhagaragara ni mu duce na tumwe tw'imisozi, nta kuvuga wenda hano ahahoze ari muri Kibungo hahindutse mu karere ka Ngoma ntabwo ari hagaragara cyane. Uretse abaturage usanga bishiriye ubungubu kuvanga ibitoki bireze, ibigori byareze, ibishyimbo.
Nari ngiye kukubaza nturetse ibitoki ibindi bihera ni ibiki? Ni ibishyimbo n'ibigori?
Oya, iki cyose ubu duhinze mu butaka bwa hano mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda cyose cyahera kuri ubutaka bwa amateke, ibijumba by'umwihariko none ibijumba nabyo bigumije kwera cyane ndetse rwose ku mafaranga 500 ubona ijumba byahaza nk'umuryango
wose. Ubwo ni ukuvuga ko mwe nta kibazo?
Ari ikintu cyiza.
Ni byiza, mwe nta kibazo mufite noneho kigwingira ry'abana?
Kigwingira ry'abana leta nayo ikomeje kubakurikirana, hari umushinga waje bita Itubiro ikorera umushinga ukurikirana abana nukuvuga ngo abantu baba bashinzwe mu midugudu bashinzwe kubakurikirana bakabasha gukora neza rwose, urebye leta iri kugenda ibirwanya cyane. Nukuvuga ngo rero n'ubundi konitewe na nayo
Ni amezi ibiri ni imidugudu cyangwa mu icumi yo ritarabona umuriro. Nabo bishyize umuriro wanga aboneka muri ibi bidoti kujya mu 2020 ko umuriro waba wahagije. Amazi ariho abaturage bari barasanzwe bavumba igihanga inzira bagiye kujya mu butaka bagiye gutangira kubaha amazi. Kuvanga akarere ka Ngoma rwose kari mu mihigo twiyemeje kandi n'abanyarwanda muri rusange n'abaturage batuye akarere ka Ngoma bari kugenda bakurikiza
icyerekezo 2020 muri make no kuba ubwisungane mu kwivuza na ko icyo kintu kigora cyane abaturage kuko ngo bitumaze kugera ngo ko kugishyira 8% nabo bari kubyitabira cyane ndabona ngo mu burasirazuba bw'u Rwanda ni ibintu n'uburyohe abaturage bagenda ijoro n'amanywa umutekano wose ntacyo byari mu gihugu cy'u Rwanda kabisa
nuko nuko hamwe haravugwa ikibazo cy'umutekano muke ariko nanone ni nako n'abayobozi babihagurukiye baganira n'abaturage babagira inama mu buryo bwo uko bagomba kwifata ubwo muri ngoma niramumeze neza rwose no kubishimira Imana
urakoze cyane kuri icyo kibazo mbajije ubwo haje icyo bitwa cy'umwuga
idiki
irondo ry'umwuga n'abaturage bivanze bamwe bakaba bagomba kunoharira ibintu by'abaturage bagashyira umutekano mu ijoro noneho bagasubira inyuma bagahembwa n'abaturage urabona ko higeze kuza kenshi kuvuga ngo ntabwo amatungo agomba kurana n'abaturage mu nzu iyo kintu cyarangozwe mu gihugu cy'u Rwanda noneho dusanga ubuyobozi busanga ari ubwafata umwanzuro wenda buri gusohoka icyaro noneho icyo kiraro hakabamo bamwe muri abo bantu baba baragiye mu ngando bagomba kujya bashinzwe umutekano w'ijoro bakaza kuri icyo kiraro bararirize ayo matungo abandi bakaza bazenguruka mu mudugudu bari ku mutekano wifashe no mu kagari kose bagahembwa n'abaturage nuko umutekano ni wose baragendeje u Rwanda ubundi rugendo rw'ijoro n'amanywa ntacyo kigomba kubamo mu kijyanye n'umutekano
none se ubwo abaturage bahemba abo bantu amafaranga barayabona nta virarane bijya bizamo bafite ubushobozi bwo kubahemba
ubushobozi burahari no kuvuga ngo buri muturage umwe ubu ngubu barabaze ejobundi hano mu mudugudu wa Remambere aho ni mu kagari ka Kerwa mu murenge wa Gashanda basanga umuturage umwe azajya atanga amafaranga atenze 500 noneho ayo 500 bagiye bafunguje konti iyo bafunguje konti agenda akajya kuri iyo konti none amaze kujyaho baramuri abantu bashinzwe umutekano babatorejwe mu mudugudu w'inyangamugayo bafite agatabo buri kwezi bakayabikuza kuri konti baba bafite amafaranga bagenda bagomba kujya bahembwa urumva abaturage n'ubundi bakora none amafaranga ari konti ukwezi kurangira bagenda bahembwa ikibazo kigomba kubamo mu kwishyurwa kwabo kandi bashinzwe babacungira umutekano neza
birumvikana hanyuma se
mu gihugu hose cy'u Rwanda
none se wa muturage ushobora kuba atishoboye kuko abaturage nabo bari mu byiciro hari abafite amikoro make bafashwa na leta haba mu kwivuza cyangwa se no mu byerekeranye n'amashuri y'abana umuturage utishoboye nawe agomba gutanga amafaranga yo guhemba abashinzwe umutekano
nibyo koko hari umuturage uri mu cyiciro cya mbere cy'ubude uyu muturage leta yarazibye isanga nta bushobozi agomba kubona kuko yatanga ayo mafaranga kuyamukuriraho ni ukuvuga ngo nta mafaranga ajya atanga y'uwo mutekano kuko nawe ntabwo aba yifashije ntakintu kuko baba bamufasha akabona amafaranga atanga yakishyura umutekano ubwo rero leta ikora igikorwa cyiza avuga ati umuntu uri mu cyiciro cya mbere ntabwo agomba gutanga ayo mafaranga ni nk'uko n'ayo mafaranga 500 nkubwiye atava mu byiciro bakurikije icyiciro cy'ubudehe hari icyiciro cya mbere hari icyiciro cya kabiri n'icya gatatu cya kane ubu ni ukuvuga ngo icyiciro cya mbere nayo batanga
abandi bagatanga arenzeho
icyiciro cya kabiri gitanga 300 icyiciro cya gatatu kigatanga 500 bigiye bisumbanye bitewe n'ubushobozi buri muturage afite cyangwa buri munyarwanda ntabwo bivuze ngo uri mu cyiciro cya mbere azatanga amafaranga kuko n'ubundi aba atifashije nawe tugomba natwe kumufasha nawe akabasha kwikura mu bukene tukamuba hafi kugira natwe agere nk'aho twateye ikirenge akabasha kwizamura muri make
mbere y'uko nkurekura nagira ngo ubanze utubwire watubwiraga ibyerekeranye n'amashanyarazi ko rwose henshi yahageze aho ngaho iwanyu muyabyaza iki mu byerekeranye no kwiteza imbere
ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu hano mu murenge wa Gashanda aho ni mu karere ka Ngoma mu burasirazuba aho amashanyarazi rwose bayatuzaniriye ubu ngubu abasore cyangwa urubyiruko muri make mbivuga uko rwari ruri mu bukene ariko ubu ngubu bagize gutya barogosha abandi berekana umupira abandi berekana amafilimi bigureje abandi baguze ibyuma bisa mu kinyarwanda ubwo dukurikiye ntabyumvishe icyuma gitera abantu amafu abandi n'abasudirizi ubureje rwose urubyiruko rwa batumije agashando ubu rumeze neza bitewe n'uwo muriro tukento byazama umusaruro kuko tukomeje guterera n'uko tubakobana n'ubusutana bumanuka bakogeza ku giturage hasi mu byaro tukava ku muhanda kujya nabo n'abari hasi mu bitaro baje kwiteza imbere bakavuganye kugeza ku muhanda ntabwo bizagogeza umuntu.
Noneho hari icyo wumva wakwisabira nk'abayobozi badukurikiye muri uyu mwanya nk'ikintu gishobora kuba cyarushaho kubafasha mu iryo terambere mumaze kugeraho rikarushaho kujya imbere?
Ni uko bagerageza rwose mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kirwa mu kagari ka Munege mu kagari ka Mutsindo ukagari utugasho tugezeye kuri rya Gashanga kunubuye ivu akabasha kumanura ubuzima ukagenda abaturage ukava ku muhanda kuko bavuze ngo dusangire ntabwo ugeze aho ugabanya abaturage ngo nabo babashe kuba bacanze. None bawushyiriye abaturage nikuma na rwa rubyiruko rwose hasi rudafite ubushobozi bwo kujya kuri uwo muhanda ngo babashe kwicara ngo ukore ibyo bikorwa biteze imbere nabwo rwaba ruboneyeho iterambere rikazamuka ry'abaturage. Igikorwa cyane babadukoreye ikindi nabwo bakomeza bapfungira imishinga cyane bano hano mu karere ka Ngoma hagiye kubaka sitade. Sitade irategwa kuzahemba abantu bagira mu 2025 kandi abantu bazayubaka urubyiruko rwo karere urukundo rwo tuva kwiteza imbere iyo sitade igiye kubaka mu myaka 3 nzimbizi ari tubasha kuyibyaza umusaruro aho kujya amafaranga akorerwa n'abaturutse ahandi mu ntara natwe ibihugu mu karere ka Ngoma tukayubaka tukabasha kwiteza imbere. Ubwo uri kumva n'igikorwa cyiza cyane gikomeje kuza mu busizuba cyunganira urubyiruko rwatuye n'abanyarwanda muri rusange batuye igihugu cy'u Rwanda. Urubyiruko gusa n'abantu bafite imbaraga bagira gutya bakagera kuri iyo sitade iri kubakwa rwose ntibashyizemo nagira gukorwa abashinzwe bari kujya kubapima aho ugomba kubakwa kugura na kuba nyiva sitade igiye kubakwa ibikorwa byarangiye n'abakozi bakaza bagakora. Uri kumva n'igikorwa cyiza cyane dushimira akarere ka Ngoma by'umwihariko na nyakubahwa perezida Repubulika wacu Paul Kagame kuba yaratwemereye sitade ikaba ije noneho mu burasirazuba bw'u Rwanda. Uri kumva n'ibintu byiza dushimira ko
ndabyumva rwose. Urakoze cyane Ngoboka, reka twakire.
Noneho by'umwihariko ukomeza no kubwira abantu batuye mu kagari ka Kera ko mu murenge wa Gashanda harimo umubyeyi wanjye Shamudamwe na Mukamana Sara bose bakurikiye radiyo Ijwi rya Amerika yumvikana bashobora kuba turi no mu Kinyarwanda bakomeze bagira ibihe byiza ambasaderi ngo bakabafate mu busitani bw'u Rwanda bari mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda.
Urakoze cyane rwose Ngoboka, nawe ugira ibihe byiza.
Murakoze namwe kuba munyakiriye ku
murongo. Twakire na Amos. Amos uranyumva?
Ndabumva cyane.
Wowe urahagana hehe?
Ngenuye mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburasirazuba ni mu murenge wa Ruharambuga mu kagari ka Kanazi
Bitwe. Mwiriwe mute aho ngaho mwebwe Nyamasheke?
Twiriwe neza ni amahoro. Izuba riri aho nyine riringaniye. Ibikorwa by'iterambere bikomeza mbega.
Watubwiramo se nk'ibihe aho ngaho Nyamasheke, ibyo wumva wishimira rwose mufite aho ngaho byatumye ubuzima bwanyu buhinduka bukarushaho kuba bwiza, uhanyuma utubwiye n'icyatuma burushaho koroha niba hari icyifuzo waba ufite?
Icyo twe twishimira cyane nk'abantu batuye Nyamasheke cyane cyane mbega mu cyahoze ari Cyangugu mu gihe cyashize ntabwo nta jambo mbega twari twarahawe mu gihugu, twasaga nk'abantu bari inyuma mbega mu iterambere, ariko uko imyaka igenda yicuma niko tugenda dusubizwa agaciro nyine iterambere ritugeraho nk'imihanda yegereye abaturage cyane nk'umuhanda wahuzaga utwo turere twa Karongi na Nyamasheke, mbega uwo muhanda waje gukemura ibintu byinshi cyane mbega ku iterambere ry'abantu batuye mu karere ka Nyamasheke, bakuye mu bwigunge batumye bahahira na bagenzi babo bikarongi mu buryo bworoshye, kandi bagabasha no kuba batega imodoka mu buryo bworoshye kubera uwo muhanda waje ibyo gukemura byinshi.
Ni Moses wari watwandikiye kuri Facebook. Wari watubwiye ko hari n'umuriro w'amashanyarazi nawo wahageze mukaba mumeze neza.
Yego cyane, uwo mu murenge wa Ruharambuga hari mu kagari kamwe kari gafite umuriro, ariko ubu noneho no mu tugari mu tugari tune tugize umurenge ubwo zitatu natwe twaje kubona umuriro sibyo ko nyine uwo muriro twabonye ni wa muriro nyine wo kuba wakwifashisha kuba twacana amatara wenda ukaba wacomeka imashini zogosha ibintu nk'ibyo niwo muriro mbega baduhaye ariko icyo nasaba nasaba ko bakongera uwo muriro byibura natwe tukagira ikindi gikorwa cy'iterambere tubyaza uwo muriro kitari ukogosha cyangwa kuba twacana gusa
ye mukakora ibindi bikorwa bigize by'iterambere
by'iterambere kuko nk'imashini ziba zasatura imbaho ibyuma bino bifite imyaka
mutubabarire telefoni ya Mose ziracitse ariko ndumva byinshi mu byo bamaze kugeraho mu iterambere yaramaze kubitugezaho igitekerezo cye yari yacyanditse kuri Facebook icyo yavugaga rero yavugaga ko umuriro uhari wabagezeho ariko kandi udahagije ko bishobora kubafasha kurushaho ari uko babonye imashini ziremereye nk'izisatura imbaho ubwo ni ukuvuga ko bafite imbaho zihagije hariya mu gace k'iwabo ka Nyamasheke n'umuriro wabuhagije mu kubafasha gusudira no mu bindi bikorwa by'iterambere nka interinete kuri bose murumva rero radijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho dukomeje kureba dusubiza amaso inyuma tureba ibyerekeranye n'iterambere iwanyu akandi karirimbo better when I'm close to you. I'm better, feeling better, yeah. Cause when you dance, when you burn, everything you do stays in my mind. You're too fine, you're too fine, you're too hot, you're too hot. radio ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga mudukurikira ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi naho mu Rwanda mukadukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mukomeze rero kunogerwa na radio yanyu ijwi ry'Amerika.
Better when I'm close to you. I'm better, feeling better, yeah. Just when you judge, when you smile, everything you do stays in my mind. You're too fine, you're too fine, you're too hot.
Radio y'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kiganiro muri isanga ku byerekeranye n'iterambere musubiza amaso inyuma mukareba aho iwanyu iterambere rigeze naho mwifuza ko ryerekeza. Tugiye ku murongo wa telefone twakire noneho Janvier, uranyumva?
Ndabumva cyane.
Nge urahagana hehe?
Kigali mu Rwanda.
Mu Kigali mu Rwanda mwiriwe mute?
Yena mahoro kabisa.
Nuko nuko Imana ishimwe. Yee. Igitekerezo rero cyangwa se icyo wifuza kuvuga muri kiganiro?
Nataka kuvuga gende mu Burundi nahungiye mu Rwanda.
Mhm.
Ah, grande ndavuga ngo ibyo nageze ko rese ko nsi umutekano bahondi.
Mhm.
Kandi nta kindi iyo umuntu ari mu nzi ntaterambere abona. Kireta amahoro ni yaza mu Burundi tugataha umuntu akakora iterambere ari mu gihugu cyiwe.
Ariko abarundi bari aho ngaho nabo batangiye kwiyungunganya, hari abo twumva bamaze gukora ibintu bitandukanye mu bijyanye n'amaresitora, mu bijyanye hari abarimo kuvuza ingoma zivuza mu makwe hirya no hino mu birori bitandukanye, bakabasha kubona udufaranga dushobora kuba twatuma iminsi yigirayo.
Kudufasha nyine ugira iminsi irabandanya, ariko gutera imbere iyo umuntu abayeho imyaka itaga ari mu buhungiro akaba abayeho ntibasa iryo terambere umuntu afite. Kandi nibaza yuko buri munzi utabonye ubundi bufasha buvuye ahandi ngo uronka ngo ibyo ubaho utungishe umuryango ukigisha abana ukivuza ukaronka bya nkenerwa muri rusange hama ukaronka n'ibindi biguteza imbere. Ariko iyo umuntu abayeho niyo terambere rya mbere umuntu abagwanira nibatara iyo terambere umuntu abavuga ko maze gushika kuko hari aho ubuzima bunanira bw'impunzi bakarwara ntibashobora kwivuza abana ntibige utundi tugorane twose two mu rugo tumwe na tumwe ugasanga iyo dukemura niryo terambere nibaza ko umuntu yabashima amaze kugera mu myaka ibiri.
Birumvikana. Hanyuma ukurikije aho waje uturuka, sinzi niba waraje uva mu gisagara cya Bujumbura cyangwa se ahandi mu zindi ntara z'u Burundi, urebye icyo wumva wavuga uti hano icyo mbona kijyana n'iterambere gishobora kuba cyafasha abona sinzi kiramutse cyageze ni nk'iki?
Nagiye ndi Bujumbura bya n'iterambere ibyo hano aba hari ajyo bafasha ino hari igisha muri make kuburyo iyo umuntu avuye ino wowe wavuye iyo uvuye mu buzima ukagenda mu wundi buzima nibaza ko hano turiko turahakura n'isomo kuko urazi ino ibyo gutesagura biragabanuka abantu twese twaba hariya twese twakunda inzoga hano ibiyeri cyane ariko unushije kubyuka ko ko utabona ukuntu ushobora kwivuza kubona amafaranga y'inaragoye paraporo ko twayabona turi hariya atari dufite ubuzi bwiza twaronka amahera ariko ino n'ibyo umuntu akora no kwiyungukanya kugira abeho rero usanga ubuzima bw'ino bugoye paraporo bwa hariya ku buryo ubuzima bw'ino umuntu azovana n'akabujyana hariya yotera imbere agumije uko ameze ubu avuga ati amahera nzoronka hariya nkamera nkamenya kuyamanaginga nkuko ayo ndo nkino ashobora kuntunga ino harimo n'isomo ku buryo hariya tubaza niyo twagenda tukagira amahoro akaza mahoro hariya kumuntu azishoye kuzotera imbere bivanye naho turi n'ubuzima twatiyemo umuntu agashobora kubukora hariya ibyo kwiteza imbere ibyo tubone no bakora agerageza kubikora hariya nta cyo buze umuntu adatera imbere cyane ari mu gihugu kibaho haba arimo n'akarusho w'umwana muzinanye ibyo ukoronka amasoko kuba bivanye n'abantu muzinanye ariko ikintu ubusanga ibintu byose ari ukurondeza ari ukurondeza ariko ubuzima burakomeza turashima Imana.
Uti amasomo hari amasomo turimo dukura muri ubuzima turimo ku bwawe urumva ayo masomo azabafasha musubiye mu Burundi kandi twizere ko koko amahoro azagaruka kandi akagaruka vuba kugira ngo namwe mwongere mubeho ubuzima nk'ubwo mwarimo bayeho ko birumvikana mwijwi n'uburyo ubivuga birumvikana ko ubuzima urimo nk'impunzi nyine ntaho bushobora guhurira n'ubwo wabayemo mbere
aho ushobora guhurira ariko dufite icyizere ko bizoshoboka tugataha umuntu akabasha kwiteza imbere akarondera akazoza k'umuryango kuko umuntu aba akiri imbere kandi nibyo dusaba n'Imana kandi twizeye ko bidufasha amahoro akaza vuba tugataha
rwose. Urakoze cyane Jean Pierre, rwose ngushimire kandi ngire nti mwihangane amahoro azaboneka asesuye ku buryo mwumva nyine mushobora gutaha mugasubira iwanyu kandi mugakora ibyo mwifuza.
Ego turabashimiye cyane ibyo Amerika agerageza kudushyikira twe tudashyika twumva amakuru neza turi turabashimiye n'Imana izobahezagira
Imana ishimwe namwe murakoze cyane rwose
murakoze.
Twakire na Danieli uranyumva?
Yego muraho neza.
Muraho murakomeye. Urahagana he Danieli?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ngo hari akazuba?
Hari akazuba, ndabona karimo kurenga. Ndabona ibintu ari sawa nta kibazo.
Natwe hano ritumereye
nabi. Yego?
Ni natwe hano ritumereye nabi. Kuryihisha mu komeza
ubwo nayumbye ku by'iterambere kuri komenti mwazanye iterambere rwose hano mu Rwanda ndabona iterambere nta kibazo muri iyi minsi ndabona byari umutekano ariko noneho ikibazo gihari njye mfite impungenge na ni ibitero bimaze iminsi biza noneho urabona twe tugiye gutera mbere ubuhinzi ubworozi amashanyarazi ariko noneho ikintu mbona gihari ni ukuvuga ngo izi nyeshyamba zitangiye gutera cyangwa iyi ntambara itangiye ni ukuvuga ngo iramutse ikomeje
reka twizere ko atari intambara
ishobora gusenyuka
twizere ko bitazagera iyo yose. Hari abari barimo kuvuga uburyo abantu birindira umutekano twizere ko bitazarenda bigera kure.
Reka tubyizere gutyo. Naho rwose bitabaye n'ubundi nta kibazo ibintu wasanga bimeze neza. Cyokoza Imana izadufashe ntibizakomeze kubera ko bitazasenyura ibyari byubatswe tugasubira inyuma nka mbere y'1994 byaba bibi cyane.
Ndumva ikibazo ufite wowe ari ikiguhangayikishije ari umutekano naho iterambere ryo waribonaga rishimishije
iterambere hari ariko icyo mbona wenda kitagenda neza iterambere hari ryose usibye muri politiki naho ibintu by'iterambere twese bifite keretse muri politiki byonyine
urashaka kuvuga iki?
Nshatse kuvuga yuko muri politiki hari muri politiki ubona bitagenda neza nta bwisanzure hari ugukerezwa muri politiki ingero bamwe na bamwe ugasanga ubwisanzure bafite nicyo kibazo ugasanga nta kwishyura ukizana ngo buri muntu wese avuge icyo ashaka kubera ko ubona hano mu Rwanda
usanga hari ikibazo cy'ikintu wabo mu nyangire ibintu by'amakimbirane cyangwa byo kwihimura kuri ya narunaka nicyo kibazo bijyanye na politiki ariko iterambere rya ntacyo nabishinja tu iterambere rya ariko igisigaye muri politiki icyo nasabaga wenda na leta
icyo wumva cyakorwa n'iki kugira ngo ibyo bibazo uvuga bibe byakemuka
kugira ngo dushyigashyire iterambere rihari n'ibyagezweho tubishyigashyire dukomeze urugendo tuba turimo ni uko leta yagabanya kwikakaza muri politike ubwisanzure abantu bose ikabaha ijambo buri wese akavuga icyo ashaka icyo atekereza icyubaka igihugu ikitagenda neza ikibangamiye biriya akagitanga ibitekerezo n'undi noneho bikabasha kuzuzanya muri makeya ntagire uhezwa ubona ari cyo kibazo gihari nabo n'izo nyeshyamba ubona zirimo kuza n'ibyo tupfu zirimo kurisha cyangwa ari nacyo zirimo kwitwaza kubera nta bwisanzure muri politiki ubona politiki ntibigenda neza
none se Daniel urashaka kuvuga ko mugiye mu nama umuntu adashobora kuvuga icyo yifuza ngo avuge icyo atekereza
na bitewe yuko hari ukuntu ushobora kukivuga icyo wifuza nko mu nama ariko hari impamvu ituma utakivuga uko ugitekereza bitewe na politiki y'igihugu cyangwa ibyo kudashaka cyangwa guheza niko nabyita kudashaka kuri kujya ahagaragara cyangwa kugira ubwisanzure ushobora kukivuga gutyo ukakizira noneho kubera ko uzi ko ushobora kukivuga n'umuturanyi cyangwa na leta ishobora kukugendaho kubera ko ubwo ubuzanye ikidashaka bitewe n'inzira yayo
hari abo wigezeho nabibaho si ibyo ngibyo
ntabwo nshobora kujya kure nanjye nshobora kwiheraho kubera ko kwiheraho nk'ubu nanjye icyiciro ndimo n'ubwoko ndimo usanga mpezwa mu kuvuga ibindimo cyangwa ibimbangamiye cyangwa ibituma dushobora kuzuzanya nk'umuryango nyarwanda wenda nk'ubumwe n'ubwiyunge nibyo nshaka kuvuga usanga ubumwe n'ubwiyunge buri kure kubera ko bamwe barahezwa abandi bagashyirwa imbere ugasanga noneho nka wenda n'urugero nkanjye uhezwa nta burenganzira bwo gutanga igitekerezo cy'ukuntu twe dushobora kuzuzanya ubumwe n'ubwiyunge bukagerwaho ariko icyo gihe hataratanga umwanya w'uko umuntu avugisha umuntu avuga n'ubangamiwe ngo ahabwe uburenganzira nicyo kibazo gihari
reka twe kubitindaho cyane kubera ko nawe ubwawe uravuga uzimiza kandi birumvikana tutaza no kujya mu bibazo uravuze uti nko mu bwoko ndimo kandi nta moko aba mu Rwanda buri wese abantu bose n'abanyarwanda
amoko arahari kubera ko reka mbaze mbabura gatoya ejo bundi hatutse ikigeranyo kigaragaza ngo umubare ngo w'abatwa ngo ukungana barimo kuvuga yuko
ntabwo ari abatwa n'abasigajwe inyuma n'amateka
bavuga yuko ngo ntibatitabwaho ngo umubare wabo urimo kugenda ugabanywa ahubwo ari kintu nibajije ko bazi umubare w'abasigajwe inyuma n'amateka ayandi moko bazi umubare wabo uko icyo kigennye leta yagisohoye aho ngaho noneho ni ukuvuga ngo muri make ikintu nshatse kuvuga ni uko akenshi ubwoko bw'abahutu usanga buhezwa ntabwo buvuga ikibabangamiye ntabwo butanga ibitekerezo mu kuba bakubaka ku muryango nyarwanda ngo iterambere rikomeze wenda n'ubumwe n'ubwiyunge bugerweho usanga ari byo mbese guhezwa kwabo n'intandaro yabyo byose ariko batanze umwanya ubwoko bwose bakaba umwanya buri muntu agatanga ibitekerezo nk'umuwenda umuhutu umututsi agatanga igitekerezo kimubangamiye leta ikabishakira umuti ubundi nicyo kibazo gihari mu Rwanda ubundi ibintu by'amoko bivuyeho buri bwoko bwose bugahabwa uburenganzira no kuvuga ubwisanzure bakava icyo batekereza bakungurana ibitekerezo bugashaka umwanzuro wabyo bugasenyera umugozi umwe usanga nta kibazo cyahabaye n'iterambere tubona ryakomeza urumva kubera ko n'abareba barimo gutera usanga aribo rwitwaza no kuvuga bati bamwe barahezwa muri politike y'iki byose ni ibintu birebire ariko muri politike
abatera ariko rebanza ari abaturuka hanze none icyo uretse icyo ngicyo ikindi wifuza nko mu bintu by'iterambere ukurikije nk'uturere wagezemo cyangwa se aho uri icyo ubona cyarushaho kwitabwaho uretse ibyo uvuze by'umutekano n'amoko ni nk'iki wa
kwisaba icyo mbona gikwiye kwitabwaho hari bino wenda bya bano bayobozi bakagombye kwigira abaturage noneho bakareba ibibazo babafite kubera ko usanga abayobozi dufite baragenda bakajya mu biro gusa bakagumya mu biro propagande bakayitanga mu biro noneho ugasanga ibyo batangaza mu biro cyangwa baha izindi nzego zo hejuru nka minisitiri cyangwa perezida ugasanga ntaho bihuriye n'abaturage b'u Rwanda bo barugufi bo hasi hakabaye ikintu ndimo gusaba leta n'ubuyobozi bw'u Rwanda akabera
abaturage
hasi niba ari meya akigira abaturage mu mirenge mu midugudu ariko kuba kimeya adashobora kujya mu mudugudu ngo mbigisize by'abaturage ntakajya ajya ku karere gusa no mu mirenge akadusura akareba ibibazo dufite twemugezaho ariko kubimugezaho ni kimwe no kubyumva ni kimwe no kubibyubahiriza ni ikindi ntabwo kubyumva gusa kubyumva ni kimwe no kubibyubahiriza ni ikindi bakakemura ibibazo by'abaturage hari ibibazo abaturage bafite bagowe bisanzwe ni byinshi cyane ugasanga wenda ariko ngo urugero rwa hafi cyane
muri make
urabona nka muri make nsoza wenda nawe ndabona umurongo urugero nka bariya abaturage babannya hehe aho kugira ngo babandikire minisitiri w'intebe urabona barimo kubimura ngo babimure ngo bakabashyira mu mazu abashoramari bubatse abashoramari bafite inyungu noneho abashoramari umuturage niba bampaye nka miliyoni eshanu iriya nzu ishoramari abashoramari bubatse ifite nka miliyoni icumi ugasanga umuturage baramuguriye bamure miliyoni eshanu noneho umuturage uriya agiye mu nzu ayirimo ideni azishyura nawe ureba kugira ngo bakubariye inzu wari urimo n'isambu yawe n'umutungo wawe noneho bagushyize mu nzu ugiye no kuzayishyura urishyuye ugiyemo n'ideni n'utayishyura n'abana bawe bazayishyura n'abuzukuru
kandi ukeneye n'icyo kurya dukeneye no kubaho mu mibereho isanzwe
noneho atari umuti nakagombye kubaha wenda ni ikifoto cy'abaturage nkanye ni umuntu wanjye ni umuturage si n'umuyobozi si n'umunyapolitiki ndi mugira abaturage kuko nayo ni umuturage bakabanje niba inzu niba ari miliyoni icumi bamubariye n'urugero bamuze n'iyo miliyoni icumi ajye mu cyaro kubera ko mu mujyi ntabwo ariyo Kampala ajye mu cyaro ashake inzu ya miliyoni eshanu naba miliyoni eshanu ayigure ya nzu yajya kubamo iyi ni miliyoni eshanu ayiteze ayishyiremo ubushoramari yishorera imari atera imbere ariko se najya muri ya nzu y'ubukode nayo akayijyamo akazishyura azishyura ayo ashoye imari he cyangwa arimo kumukira he kubyo azabasha kwishyura ya nzu
ategetswe kujya muri iyo nzu se cyangwa ashobora kujya aho ngaho wowe uravuga ko ategetswe kujya aho ngaho muri izo nzu z'abashoramari ntabwo ashobora gufata ayo mafaranga ngo yigire mu giturage nyine urashaka kuvuga ko adashobora kujya mu giturage ajyanye ayo mafaranga agomba kujya muri iyo nzu y'umushoramari
hoya ntabwo akomeye kujya mu nzu y'umushoramari bakamuha ayo mafaranga nk'uko ubushobozi inzu irenze amafaranga barimo kumugurira ahantu ari barimo kumwishyura bamubariye inzu ye amafaranga ni make
agaciro kayo ayo barimo kumuha ari munsi y'agaciro
amafaranga bamubariye ni makeya kuruta inzu bagiye kumushyiramo ni ukuvuga ngo nibayimushyiramo azagumamo ideni yanzu azayibamo yishyura y'amafaranga azaburiramo azaba makeya kuri ya nzu bamuhaye ni urugero niba inzu irimo bamuhaye miliyoni eshanu yanzu bamushyize mu nzu ya miliyoni icumi ubwo izindi eshanu niwe uzajya uzishyura kandi nyamara bamuhaye miliyoni eshanu akajya mu hantu haciriritse akagura inzu ya miliyoni ebyiri n'igice izindi ebyiri n'igice akazishoramo imari akunguka agatunga umuryango n'abana
muri make wowe urifuza ko umuntu bamuha miliyoni zihwanye zifite agaciro zihwanye n'agaciro k'ibyo bamuguriye hanyuma ubundi akajya kwirwariza hanze
akajya kwirwariza cyamutegetse ngo ajya muri iyi nzu
reka ngushimire cyane Daniel kuri ibi bitekerezo byawe ubwo mukomere
murakoze cyane kandi kunyakira icyo ngushimira mu bitekerezo ugatuma nsobanura ikibazo uko kiri n'uko bimeze utankubye kandi urakoze cyane
kandi nashakaga ko nyine muduhe ibitekerezo byanyu
ndabona umunyamakuru ujya ubinkora ntatume nsobanura neza agatuma ameze abantu mu gihirahira ariko mwebwe natuma tukaba n'indi mutuma nkora ibintu neza abantu bagasobanukirwa
bituma ubwo nyine biterwa n'umwanya umuntu aba afite urakoze cyane
murakoze cyane
kwakira na Munyaneza
Karame.
Turi kumwe ahagana hehe?
Yewe ndi mu karere ka Musanze.
Musanze mwifashe mute?
Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Tumeze neza turi aho na mahoro.
Nuko nuko.
Ni izuba ryinshi.
Igitekerezo cyawe ku iterambere?
Yewe muramba barira mu mbafashe ntabwo bagenzi banjye ntabwo ibyo ba nzeho
ntabwo dukurikiye twe turimo tuvuga ku iterambere
ntabwo nabo kurikiye nari mu kazi ndibonye ku
ibyo ubonye kuri Facebook rero ni ibyo ibyo ubonyeho ni ibyo ni iterambere muri rusange iwanyu aho rigeze n'icyo ubona wakwifuza ko cyakorwa kugira ngo rirusheho ku
ibyo nabyumvise
eh
icyo nshima nuko ibikorwa remezo rero byariyongeye muri rusange muri imyaka ibiri ishize imihanda amavuriro cyane n'ibigo nderabuzima amazi aragenda agera ahantu henshi turebye urabona ko hari ibigenda bikorwa byinshi kandi byiza ariko tukaba twifuza nyine ko nk'uko mwabivuze hari ibyo twifuza ko byakomeza gushyirwamo imbaraga
nk'ibiki rero ko turimo kugera ku musozo
kuko nk'imihanda urabona iragaragara cyane neza mu bice by'umujyi iganye no mu byaro rero byaba byiza cyane kurushaho kuko hari aho usanga abaturage banagifite imbogamizi zo kugeza umusaruro wabo ku isoko noneho n'itumanaho ugasanga ni rikeya mu bice by'icyaro icyo kintu kikaba cyitaweho byaba byiza kurushaho
ndeka ngushimire cyane rwose urakoze Munyaneza
ariko hari ako nari ngiye kubabwira aho sinzi niba wenda mwama
nk'amasogonda make cyane kuko ikiganiro kigeze ku musozo
yego habayeho no gutora abayobozi b'inzego z'ibanze nk'abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge bakajya bava mu baturage byaba byiza kuko hari igihe bakora amakosa bakimurirwa ahandi aho kugira ngo bayaryozwe cyangwa se bavuge bati turakora cyane turakorana imbaraga kuko ubutaha tuzasubira kwaka abaturage amajwi icyo kintu nacyo cyitaweho byaba byiza hakaba habaho no kuzamura umushahara wa mwarimu kuko hatuye usanga ubuzima bwe busa n'ubwasigaye inyuma y'abandi baturage murakoze
urakoze cyane hari na Damien Peter Top wari watwandikiye avuga ati ibyo aribyo byose imishinga banyiri kuyikora nibo yungukira ati naho abaturage nta nyungu atanga urugero agira ati batuzanira imashini zifite ibigori akawunga wabihinga bakagutegeka kudacamo n'icyo kutsa ati wasarura bakagushyiriraho igiciro ku kiro bakaguha amafaranga 200 ati utemerewe no gukuramo icyo kurya ati wajya kugura akawunga ukakagura amafaranga 600 ubwo rero ibyo ni ibibazo abona ati ubwo se murumva uwunga ukarindi urugero rwa kabiri ati uzagane n'abahinga umuceri uzumirwa pe Damien rero turagushimiye dushimira namwe mwese mwaduhaye ibitekerezo ku buhanga bw'ibyuma engineer Austin Utko afatanije na Inosa Kimenyi Eugenia Mukankusi kuri mikoro mugire ibihe byiza
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC turashimiye mugenzi wacu